Hello, what's up, Sophia, baby? Hello, oh, oh, you're here, my beautiful. Ndimu love na wenkwagala. Hi, hi, ya. Ndimu love na wetongoba. My beautiful. Ndimu love na wenkwagala. Hi, hi, ya. Ndimu love na wetongoba. Oh, baby. Kusubiza, baby, I'll never let you down. Posing handi kwe chichamu. Ndaira, baby, I'll be by your side. Every time, forever. Ondimu mutima na kusiri wala. Kwa gala kutuka erie wala. Kwa gala bidibidi ebi alagima. Baby. Kusubiza nti siri kuchawa. Daira nzi siri kufamu. Kusubiza nti siri kuleka wano. I love you baby. Mfana niranga zabu. Kwa gala nyo baby. Uli wange forever. I love you baby. You're sweet and tam tam. Kwa galanyo baby. You're sweet and tam tam. Kwa galanyo baby. Ndimu love nawe kwa gala. Hi, hi, ya. Ndimu love nawe tongoba. My beautiful. Ndimu love nawe kwa gala. Hi, hi, ya. Ndimu love nawe tongoba. Oh, baby. Baby, once you hold my soul, wonder the future. Wamponya bali abafera bali banimba. Sicha dama wega kati ntunula jengenda. Wamponya bali abali na love ya tenda. Eyo love jimpade, omu kwa nugu mpade. Nage nkwe kuteko. Yenze muno mukabi, alibera wabuli mbera. Yeah, yeah. Yenza kwa gala ebili yo atali kukubwa migezi kabia. Baby, ponja gali rampita. Se wendi okutasa. Mufana niranga zabu. Kwa gala nyo baby. Uli wange forever. I love you baby. Ndimu love nawe kwa gala. Hi, hi, ya. Ndimu love nawe tongoba. My beautiful. Ndimu love nawe kwa gala. Hi, hi, ya. Ndimu love nawe tongoba. Oh baby. Prince the soldier, I wanna love you forever. You're my only one, my beautiful. Uli muka nze gwenzisa. Kwetaga bulida chika. Uli malaika kunsi. Abalalo basinga, oh my love.